Hey baby, I'll tell you this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on our vision, please. Don't listen to them.
Oh baby, ukinigusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Kipofuna papasa juu yako na isia kula amani sikuona nyumbani moyo unagewa tafarani kwichi kwichi chumbani aziishi kichwani hasa pale ukiwa mbali nami chochea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi unipe joto joto bezi kwenye baridi tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke
your body, ma. I like the way I touch your body.